Blackout Media.
CK Music Promos.
No need for the intro.
My name is Chinewa.
I'm feeling it. Stash
Bule. Kwaliba jose haitia yome taipanga sez. Vino tofio weta bapwevi chiteko pareti. Wala kufumia mochi molao. Chite tufika pafika chanda mbao. Dendi wala kushembao. Kasumi na jisa jiba fleki wa mola banyo. Drop them down. You can do better, drop them down. Hey, baby drop them down. Futaba kutemwa drop them down. Yeah. Drop them down. Tumpila ba mwende keti palwandi. Umuntu muntu chweshiwe shakulanda. Asika na pachinto chota kwata. Jewa kukonko kaya mpanga. Kapulanga na mwishi na tanyanta. Pole pole, ukafika pole pole. Usalege ba jompole. Daba kutemwa ni wa mwankole. Kwali ba jose haiti ya yome taipanga sesi. Ino tofio weta bapwe fika chite kopareti. Wala kufumia mochi molao. Chite tufika pafika chanda mbao. Daily wala kushe mbao. Kasumi na lisa jiba fiki wa mwano. Drop them down. You can do it, drop them down. Baby drop them down. Taba kutema drop them down. Drop them down.
CK Music Promos.com.